Erokamano ni Thinasae and weekly for both mar the continuing Church of God. Waseyudo thuolo kendo nyadichiel Radio Milambo ka mondo wachak wapuonjre wach Nyasaye, nyathi Nyasaye. En odhiambo maber mar Sabato, kendo thuon wach mwadwa wuoye kawuono en ni kisingo ne Nyasaye to yie itimne. Kamoro amora ma intie, mi wangi mondo walem ni Nyasacho man nitie, Nyasacho mantie kawuono kendo mosiko manyaka chieng'. Wakao thuoloni mondo wago ni erokamano Nyasaye mar Israel. Wang'eyo ni weche duto ka waketo ni Nyasaye, onge madetami Nyasaye mar nyalo. Omiyo wan kaka jokadhano wakawore waduto waketore lweti. Ni en odhiambo maber mar Sabato, miwacho ni Sabato mari en podho chieng' nyaka podho chieng'. En ni wadonje Sabato mari, yie mondo donje kodwa Nyasaye, kibiru Nyasaye to wabedo nyithindi. Nyithindi nitiere e piny mangima Nyasaye, kendo jowinjo obet kuonde mopogore opogore mondo giwinje wachni misiketo kuom jatichni. Ti kodwa kaka odundu ma wach kale to wach owuon keto bedi mondo losie jawinjo ne duo Kristo mokayo machiegni. Erokamano kuom singono ni dhi timonwa. Erokamano kuom yie bedo kodwa kwachako Nyasaye nyaka ang' watieki, nikech mae sayowa e nying maler moloyo nying duto, Yahshua Messiah. Amen. Nyathi Nyasaye, kamoro amora ma intie, yiena mondo anyisi ni thuon wach mwadwa wuoye odhiambo ma kawuono ni en ni kisingo ne Nyasaye ti yie mondo itimne, nikech en Nyasaye kosingo ne joka dhano to chutho ochopo kendo timonwa e sa mowinjore. Omiyo in bende kisingo ne Nyasaye jawinjo, yie mondo itimne Nyasaye kaka iwinjori kode ni idwani timne. Ang'o momiyo awacho kamano nyathi Nyasaye? Ji mang'eny oseywak ne Nyasaye ka ginyise ni Nyasaye kae ni miya tich to en agoni erokamano kinde duto. Ka ginyise ni Nyasaye kae ni miya nyathi to an abed kagoni erokamano kinde duto. Ka ginyise ni Nyasaye kae ni gole kitanda mar midekre to en agoni erokamano kinde duto. Ka ginyise ni Nyasaye kae ni miya dichuo manyalo dak godo, kata kae ni miya dhako manyalo dak godo, en ating' nyingi malo kinde ka kinde kendo kagoyo ni erokamano. Obet nade jawinjo ka singruok mane timo gi Jehova Nyasaye wiyi wil godo kendo iweyo miketo tenge. Pek mag ndalo gagete mag ngima nyalo miyo samoro wiwo nyalo wil gi Nyasaye. Ta adwa nanyisi jawinjo ni kisingori ni dhi timo ni Nyasaye, yie mondo itimne atima. Ang'o momiyo awacho kamano? Ka wasomo buk mar Ecclesiastes kata buk mar Jayalo 5:1 wacho ni ande, bed motang' kidhi e od Nyasaye, nimar dhiyo kuno mondo ipuonjri ber moloyo chiwo misango. Ka ng'at mofuo ma ok ong'eyo gima ber gi gima rach, par maber kapok iwuoyo, kendo kik irikni kisingori ni Nyasaye nie polo to in nie piny. Omiyo kik wuo mathoth moloyo kata kaka owinjore. Ka in gi parruok mathoth, tibiro bedo gi lek maricho. Kamano bende, ka weche ni ng'eny, tinyalo wacho gimofuo. Kuom mano, kisingori ni ibiro chiwo ne Nyasaye gimoro, titim kamano piyo, nikech Nyasaye ok mor gi ng'at mofuo. Adier, tim gimisingori ni ibiro timo. Ber ka ok isingori moloyo singori to ok itimo. Kik iwe weche ni owuon teri e richo, nono to idhi e nyim jadolo mar Nyasaye kiywagori ni iseketho. Nikech kitimo kamano, timiyo Nyasaye kecho kodi kendo biro ketho gik maluchi osemiyi. Jawinjo, ka wasomo buk mar Jayalo 5, Biblos ma Nyasaye nyisowa ni ande, kisingori ne Nyasaye nibiro chiwo ne chiwo, yie itimne kaka niwinjori kode. Kichiwori ne Nyasaye, nibiro timone, yie itimne. Biblos mo Nyasaye wacho ni yande, ber ka okisingori, moloyo singori, to kitimo. Ni kik iwe wecheni iwuon teri richo, nono tidhi e nyim jadolo mar Nyasaye kiywagori ni iseketho. Nikech kitimo kamano, timiyo Nyasaye kecho kodi, kendo obiro ketho gik maluchi osemiyi. Kiwachie ni amen. Jawinjo, adwa nanyisi, kendo adwa napar niye, ni singruok duto ma watimo gi jachwech, wayie watim. Ka ok watimo kamano, Nyasacho nyalo ketho kodwa, Nyasacho nyalo kecho kodwa, kendo chunyi nyalo dhi kodwa mabor nikech wasingone to ok watimo. Nyasachwa en Nyasaye ma jaadiera, kendo en Nyasaye mantie, en Nyasaye mosiko manyaka chieng'. Omiyo kisingone to timne, nikech en bende kosingone joka dhano to chutho kokal ma ok otimo. Asemi jawinjo, ni kisingori ni jachwech, to yie itim kaka usingoru. Kisingori ni bro timone, yie itimne kaka usingoru. Wach moro nitie ngeche adek, Wesa Beach wacho niya, ni gin kuom Ruoth Nyasaye gi chunyi duto, to kik igen kuom riekoni iwuon. Par Ruoth Nyasaye e gik moko duto mitimo, eki biro nyisi yo makare monego iluw. Kik iwe chunyi wuondi ni riek, to luor aluora Ruoth Nyasaye, kendo bed mabor gi richo. Timo kamano nochalni gi yath maber mathiedho ndhondeni kendo kweyo rem ma in godo. Nyaki mi Ruoth Nyasaye duong' gi mwanduni, kichiwo ne cham mabeyo moloyo mikayo e puotheni, eka dereni nopong' gi cham mogundho kendo niyud divai mang'eny maonge kama ikanie. Biblos ma Nyasaye wacho kokalo kuom buk mar Ngeche adek, Wesa Beach, ni ber ka wageno kuom Ruoth Nyasaye gi chunywa duto, to kik wagen kuom rieko owuon. Ni wapar Ruoth Nyasaye gik moko duto mwatimo, eka ibiro nyiswa yore makare monego waluw. Kendo dhi mbele kunyiswa kosomo Wesa 7, ni kik wawe chunywa wuondwa ni wariek, to waluor aluora Ruoth Nyasaye, kendo wabed mabor gi richo kinde duto. Nitimo kamano, nochalnwa gi yath maber mathiedho adondewa kendo kuyo rem ma wan godo seche duto. Jawinjo, kane in e kitanda mar chandruok, nikono Nyasaye ni ka en ogoli e kitanda, to en ibed kigone erokamano kinde duto. Kane intiere gi chandruok kata makeny, nikono Nyasaye ni ka en omiyi kwe, to en igone erokamano. Gone erokamano en ang'o? Wanyalo chiwo ne jachwech, ni mar ka wachiwo ne to bedo kodwa mamor kendo ode bedo gi chiemo. Omiyo buk mar Ngeche adek onyisowa malong'o ni kinde duto wabed ka wageno kuom Ruoth Nyasaye, nikech wang'eyo ni e bwo piny kaachiel kod polo onge Nyasaye machielo minyalo romo gi Nyasaye ma jochich polo gi piny. Omiyo ka wageno kuome gi chunywa duto, to gik moko duto en wayude. Kendo inyisowa ni wapare e gik moko duto ma watimo, bed ni wantiere puothewa, bed ni wantiere mierewa, wapare gik moko duto ma watimo. Ni kik wawe chunywa wuondwa ni bang' ka wasekwaye mi twayudo mwandu, ni koro chunywa wuondwa ni gigi duto nwayudo gi riekowa. Ooyo ngang', magi duto timore mana kuom dwaro mar jachwech, kendo en mogwedhwa sama owinjore. Omiyo kik wawe chunywa wuondwa ni wariek, to waluor aluora Ruoth Nyasaye kinde duto, kendo wabed mabor gi richo kinde ka kinde. Ni ka watimo kamae, nyathi Nyasaye, to wanachal gi yath maber mathiedho adhonde kendo kuyo rem ma in godo. Mano Wesa 8, ni tim makamano nochal ni gi yath maber mathiedho adhondeni kendo kuyo rem ma in godo. Tie wachno en ang'o? Ni ka wawuotho tir, ka wasingo ne jachuch ni wabiro timo ne, to watim kaka nwawacho, To tim makamae, buro mi achiedh nade duto mantiere e chunywa. Tuoche duto mosegore kuomwa biro weyowa, nikech Nyasacho biro fwenyo nadieri kare wan joma jo adieri e mbelene. Omiyo nyathi Nyasaye, kane isingoni nane timne jachwech, to bed abeda kitimone kinde duto. Ruoth Nyasaye en ruoth ma ok lokre. Ruoth Nyasaye en kosingoni to timoni e sama kare. Osingore gi Ibrahim e buk mar chakruok, kendo notimo ne Ibrahim mana kaka nosingone. Chakruok 21 verse 1, nitiere gi wach moro manyaka iwinji, ni Ruoth Nyasaye kosingoni nyaka timni to timoni. Nosingone Ibrahim, konyiso Ibrahim ni nomiye nyathi, adieri nomiye. Chakruok 21 verse 1 wacho niya, Ruoth Nyasaye nogwedho Sara kaka nosesingore. Ni Ruoth Nyasaye nogwedho Sara kaka nosesingore. Tiende ni Ruoth Nyasaye kosingoni notimni, to kowe ma ok otimoni. Ruoth Nyasaye nogwedho Sara kaka nosesingore, mi Sara nomako ich monyuolo ni Ibrahim wuowi. Ka Ibrahim osedoko moti, nonyuole mana e ndalo mane Ruoth Nyasaye osechiko. Ibrahim nochako nyinge ni Isaka, tiende ni nyiero. Sara gi Ibrahim nonyier kuom kinde mathoth, nikech ne gisebedo gi higa mang'eny to nyathino tamogi yudo. Omiyo Ibrahim kano yudo nyathi mane iluongo ni Isaka, chunye nobedo gi mor, nomiyo chako nyathini ni Isaka, tiende ni nyiero. Kane osetieko ndalo aboro, Ibrahim notere nyangu kaka Ruoth Nyasaye nosechiko. Ne en jahigni 100 kano onyuolo Isaka wuode. Sara nowacho ni yande, Nyasaye osemiya gimomiyo anyiero. Kendo ng'ata ng'ata mowinjo nokonya nyiero. Eka nowacho kendo niya, ng'ama dine nyis Ibrahim ni Sara nidhodh nyathi, to koro eri asenyuolo ne wuowi ka en ng'ama oseti. Ruoth Nyasaye kanosesingore ni notimne Ibrahim, nomiye nyathi miluongo ni Isaka, tiende ni nyiero. Tiende ni Nyasacho malamoni en Nyasaye ma kosingoni notimni to timoni ma ok okalo. Kowasomo chakruok 22 verse 17, negi wach moro. 17 wacho niya, mar chakruok 22, ni akwongora gi nyinga wuon ni kaka okiseta mae wuodi mamederma, ma kakoro Nyasaye ochako kedo Ibrahim gi tem, konyise ni wuodi achiel kende cha ochako kao mondo chiw kaka misango. Ibrahim nokodagi nikech nong'eyo Nyasaye manotiyone. Chunye nowacho ni nosebedo moti kaonge nyathi, to kuom ng'uono mar Nyasaye kaachiel kod hera, Nyasaye nomiye nyathi miluongo ni Isaka. Omiyo ka Nyasaye nochako dwaro kendo, ne ok otamore. Chakruok 22 verse 17 wacho ni akwongora gi nyinga awuon ni kaka okisetama e wuodi ma mederma, abiro gwedhi moloyo mi ami nyikwa ibed mang'eny ka sulwe manie polo kendo ka kuoyo manie dho nam. Nyikwayi nolo wasikgi kendo gendini duto manie piny nokwaya mondo agwedhgi kaka asegwedho nyikwayi. Magi duto notimre nikech iserito chikna. Ibrahim nodok ir jotichne mi giduto negiduogo Beersheba kuma nodakie. Jawinjo, kamora mora ma intie, adwa ni ng'e ni Nyasacho kosingore ni notimni to timoni e sama owinjore. Nyasachwa kochako miyi tem, mondo bang' kosegwedhi to ne ane kinyalo tiyo gi gima nosemiyi, Nyasacho bedo mamor mokalo kendo medo gwedhi mokalo. Omedo yawoni yore duto mag yuto kendo yore duto mag bedo e pinyni gi mor. Ome Ibrahim kane obedo jadier ni Nyasaye, Nyasaye nomedo gwedhe kosingone gik mang'eny, kanyise ni asekwongora gi nyinga wuon ni kaka okiseta mae wuodi mamederma achiel kende, abiro gwedhi moloyo mi ami nyikwa ibed mang'eny ka sulwe manie polo kendo ka kuoyo manie dho nam. Nyikwayi nolo wasikgi kendo gendini duto manie piny nokwaya mondo agwedhgi kaka segwedho nyikwayi. Jawinjo, yiena mondo anyisi ni Nyasachwa kosingo to kakal maok otimoni. In bende kisingo ni nitim ne Nyasaye, kikikal maok itimone. Nyathiwa, owadwa kata nyaminwa, wasewuondo Jehova Nyasaye ka wagolo mich maonge tich, mana ni mondo onewa kik ni ok watim. Kik kanisa wach ni wanto kata ka ji golo achiel kuom apar to ok wagol. Miyo wasewuondo jachwech ka ok wagol ne achiel kuom apar, wasewuondo jachwech ka watimo mondo newa to ok watim koa e chunywa maiye. Adwa nasemi jawinjo, kasomo ni buk mar Mathayo 23 verse 23 mantiere gi wach moro ma adwa ni winji mondo sasa ma chunyi ong'ado ni igol ne Nyasaye mich to we golo ni mondo neni. Sasa miseng'ado ni mondo igol ne Nyasaye mich, kik igol ni joka ng'ani ogolo in to pok igolo. Oyo ngang', ka Nyasaye pok omiyi minyalo golo ne, ling'a ling'a, kinde biro chopo to kogwedhi kik wiyi wil kode. Ang'o omiyo wawacho kamae? Mathayo 23 verse 23 nigi wach moro, kendo owacho niya, Mathayo 23:23 wacho niyande, Yesu nomedo wacho niya, mano kaka unune malit un jopuonj chik gi jofarisai mawuondore ni ohero Nyasaye. Uketo chunyu mana kuom chiwo ni Nyasaye mich mar achiel kuom apar mag alode maonge tich, kaka poth, onyulo kod ododo, to uweyo gik madongo ma chik dwaro kaka ng'ado bura kare gi bedo mang'won kod bedo joadiera. Gik madongo ema onego bed ni utimo, to mamoko go bende ok onego uwe mak utimo. Un jotelo mamuofni magolo gik matindo kaka ojur e gima umadho, to gik madongo kaka ngamia to umwonya mwonya. Mano kaka unune malit, mano pareo gabich. Un jopuonj chik gi jofarisai mawuondore ni ohero Nyasaye. Uluoko kang'e agwata gi kang'e tao, to igi to weyo kopong' gi gik moyudi e yore mag mecho kod moyudi e yore gombo mokadho ndaga. Un jofarisai mamufni, kuong'uru uluok kai agwata eka ng'e bende ubed maler. Mano kaka unune malit un jopuonj chik gi jofarisai mawuondore ni ohero Nyasaye. Uchalo liete mobuk matar manenore maber gi oko, to igi opong' gi choke jomotho kod gik moko duto mochido. Kaka mano e kaka un bende unenoru gi oko ni un joma kare, to chunyu opong' gi gango wach kod timbe maricho. Jawinjo, seche mwaseng'ado ni watimo ne Nyasaye gimoro, seche mwaseng'ado ni wagolo ne Nyasaye mich, to wagol ne mich mowinjore kode, wateng ne mich mowinjore kode. Ka wang'ado ni mondo wagol ne achiel kuom apar, to wagol achiel kuom apar ka waketo chunywa, jawinjo. Nikech kokalo kuom achiel kuom apar, Nyasachwa miyowa gweth mogundho. Kokalo kuom achiel kuom apar, Nyasachwa miyowa gik malich. Omiyo kik wiwa wil ni oda ni wagol mana mondo newa, to wagolie mondo kabeto jachwecho miwa mich, jachwecho miwa gweth mogundho. Ing'e ni kwa wacho gweth mogundho, to chuny ng'ato nyalo paro ni magi jok mayalo mondo yudie wach moro mamit maginyalo lombo godo jowinjo mondo ogolnie gimoro. Ooyo ngang', buk mar Malaki 3 nitiere gi wach moro, verse 10 wacho ni yande, kelura achiel kuom apar mag giu duto kar keno mar kikalu mondo chiemo obed e oda. Temieuru timo kamana ne ka ok nayaw dirise mag polo kendo amiyo gik mabeyo mogundho maonge kamikete. Ok nawe kute keth chambu, kendo yiendu mag mzabibu nonyago olembe mang'eny. Bang'e ogendini duto noluongu ni johawe, nikech pinyu nubed kama ber dakie. Jawinjo, buk mar Malaki nyiso maber ni ka wakel achiel kuom apar magiwa duto kar keno mar hekalu, to chiemo ne bedi od Nyasaye. Onyisowa ni wateme urutimo kamana ne ka ok noyawno dirise mag polo, kendo ka ne ok ne miwa gik mabeyo mogundho ka maonge kaminyalo ketie. Nyasachi wadhi mbele kawacho ni oknowe kute keth chambwa. Kendo yendo mag mzabibu nonyago olembe mang'eny. Bang'e ogendini duto noluongwa ni johawi, nikech pinywa nobed kama ber dake. En sayo na jawinjo, wabedi jadiri ni jachwech, mondo kawa singo ne ni en wamiye, tuwamiye gi chunywa duto. Kawa tengo ni mondo wagula achiel kuom apar, tuwagula gula achiel kuom apar jawinjo. Nikech kawa timo kamano, noyano dirisni mag polo, kendo gwethne duto no ol kuomwa. Onge kata kudi mane keth jambwa. Yendo mag mzabibu nonyago ilembe mang'eny. Bang'e ogendini mana ka Biblia osewacho, noluongwa ni johawi, nikech pinywa nobed kama ber dakie. En sayo na jawinjo, ni wabed mana jo adiri kinde duto. Remember, God keeps every promise forever. Nyasacho kosingo ni notim to enotim gadieri. Buk mar Zaburi 146, Zaburi 146, yena somni mana mapiyo piyo. Zaburi 146 verse 5 wacho niya, giduto mondo gipak nying Ruoth Nyasaye, nikech en ema nogolo chik mi ochwegi. Ne ogurogi kuonde ma gintie nyaka chieng' kuom chikne mochwere. Pak Ruoth Nyasaye gi e piny, unundiegi ma e nam, kod nembe matut duto, koda ka mach gi pep kod pi malokore pep, kaachiel gi yamo madongo marito chikne. Denduru un gode madongo gi matindo, kod yiend olembe gi bunge, kaachiel gi le manie thim kod jamni, gi gik mamol kod gik mahuyo. Un ruodhi gi jotelo duto mag piny, kod jodongo gi jong'ad bura manie piny duto, kaachiel gi yawuowi gi nyiri, koda ka jomoti gi jomatindo, pakie uru. Giduto mondo gipak nying Ruoth Nyasaye, ni mar nyingi duong' moloyo nying moko duto, kendo duong'ne maler oyombo polo gi piny. Nomiyo gandane mar jo Israel odoko motegno, ni mondo joge mohero ahinya opake. Paku Ruoth Nyasaye. Nyasaye ni makawa pako. Nyasaye ni makawa goniro kamano. Tobru gulo weweche duto, obiru keto wakare, kendo buru gwedho gweth mogundo. We serve a God of perfect will, perfect timing. Sa Nyasaye ber. A God ma koset time, the right time, to gik moko timore sa mowinjore. Gik moko timore sa mowinjore jawinjo. Gima miyo samoro wabedo gi chandruok jawinjo, en ni wan garaka. Miyo kata ka wasingo ne jachwech ni waburo timone, tok timre maber nyawinjo. Be careful. In everything, be strong in prayer and supplication with thanksgiving. Let your request be made known unto God, and the peace of God. God wants us to be bold and confident when we pray. He wants us to trust in His great love. Ingini kwa wacho ni His great love. He loved Jesus. Nyasaye no ero Kristo. To kaka no ero Kristo no, wan bendo ero wa mana kamano. Miyo samoro ka walemo, wawe bedo garaka. Nikech Nyasaye nigi mpango gi ng'ato ka ng'ato. Kaka no ero Kristo no, e kaka wan bende ohero wa. Buk mar Johana 17:23. Biblos ma Nyasaye wacho ni yande, ka an kuomgi kendo in kuoma kamano, gibedo malong'o ni Nyasaye owacho niya, ka an kuomgi kendo in kuoma kamano, gibed malong'o nyaka chop gibed achiel chutho, mondo piny ong'e ni niora kendo iorogi kaki hera. Iherogi kaki hera. Tiende ni hera ma Nyasaye omiyo Kristo, wan bende wantiere gi hera no kuomwa. Omiyo kinde duto ka wakwayo kendo ka wadwaro gik moko, ka wasingo ni jachuch ni wabro timone, watim ni atima, wawe bedo garapka. After praying, God wants us to stay in faith. Ni ka waselemo, Nyasacho dwaro ni wabedi jok manyalo rito. Wawe bedo garaka. Wabedi jok manyalo rito. After praying, God wants us to stay in faith. Jacobo 1:7. Isom nyaka 8. If you believe that you have received it, then you will have it. If you believe that you have received it, then you will have it. Niki bedo gi yie ni seyudo, tibro bedo kode. Wasoma ni buk mar Mariko. Wasoma ni buk mar Mariko. Mar Mariko nitiere gi wach moro. En Mariko apa na 11 West 24. Mariko 11 West 24, Biblia sema Nyasaye wacho niya. 24 Biblia sema Nyasaye wacho niya. Mariko 11 24 Biblia sema Nyasaye wacho niya. Kuom mano awacho ni ka ukwayo gimoro kulemo to yieuru e chunyu ni usenwang'e eka ununwang'e. To bende kinde duto michung' kilemo to nyaka iwene ng'ato wach moro marach ma in godo kode mondo wuonu manie polo bende weni richoni. Ka ok weyo ni jomoko richogi, to wuonu manie polo bende ok nuwenu richo ungang'. Omiyo jawinjo kilemo kinde duto, bed gi geno ni seyudo to en otimre ni kamano. Yena mondo atik kawacho ni yande, Abraham remained strong in faith. He kept praising God. Nikech nung'eyo ni Nyasaye biro duoko penjone. You should also be like Abraham. Why? Nikech Nyasacho kosingo ni biro timoni, to kowe ma ok otimoni. Atieko kanyisi ni singruok duto mitimo ni biro timo ne jachwechi. Obed ni nisingo ni biro golo ne achiel kuom apar. Obed ni nisingo ni biro bedo kitiyo ni gi wer. Tim atima kamano. Nikech ka ok itimo kamano, Nyasacho wiye de wil kodi. To nikech Nyasacho en jahera, omiyowa thuolo machielo mondo wan nyithinde wabed jo adiera ka watiyo ne to bedo Nyasachwa. Yena mondo anyisi ni gimomiyo piny ok ong'eyowa, adiri wan nyithind Nyasaye, to gimomiyo piny ok ong'eyowa en ni piny kia Nyasaye. Erokamano jawinjo, erokamano mang'eny, kendo Nyasaye ogwedhi kumoro amora ma intiere. E nying Ruoth Yesu. Yena mondo anyisi ni thuolo mar puonjruok oserumo. Kendo ka intiere gi medo kata inyalo bedo gi penjo, nitie nembni mag studio mangne miu thuolo mar goyo sim achiel kachiel ma en 0-7-5-4-6-5 kata 0-7-1-1-4-5-5. Ka in gi penjo kata in gi medo, gono sim achiel kachiel mondo watieki walem. Namba mar studio 0-7-5-4-6-5-4-6-5-4-6-5-4-6-5-5. Hello?
Opak Yesu.
Opak Jawar.
Abedo pinimos ni kalamba. Mano makakede mar godo ngod.
Machigni wadwa.
Kamane kod penjo matin. Kami punjo, ipunjo, muma mi punjo go chiwo cha.
Buk mar Malaki.
Ne en Malaki adi?
Ne en Malaki adek wesa par.
Malaki adek wesa par.
Mawuyo kuma chel kuma par.
Awinjo kipunje malaya.
Ero kamano wadwa.
Nyasaye mundu gwedh na hii kata ka ine studio kano.
In bendo gwedhi gi jogi duto.
Amen.
Amina. Ero kamano jawinjo. Namba mar studio 0-7-5-4-6-5 kata 0-7-1-1-4-5-5. Ka intire gi penjo, intire gi medo, achiel kachiel gonwa sim, Radio Milambo mondo watwagie matin, nikech sawa odong' matin kendo dhi korumo. Miyo ang' nachaka somni namba dichiel, 0 7 5 4 1 0 6 0 5, kata 0 7 1 2 1 1 1 4 5 5. Konwa sim achiel kachiel mondo ipenj penjo, kata ka in gi medo mondo imedi. Ka ok kamano jawinjo, to yiena mondo agoni erokamano makende, kendo yie kumoro amora ma intie mondo imi wang'i mondo walem. Erokamano Nyasachwa mantie, erokamano Nyasachwa mosiko manyaka chieng'. Wakawore waduto, waketore lweti Nyasaye. Wasekwali kinde mang'eny ka ok wabedo jaadieri e mbeleni, kendo wasingo ni wabiro timoni. To pek mag ngima ga gete mag ndalo Nyasaye, miyo kaka wawacho ni wabiro timoni ok donjnwa. Yie mondo irie badi makoro achuch kiparonwa kinde ka kinde, ni kokalo kuom achiel kuom apar, iyawonwa dirisni mag polo. Kendo mich duto ma wang' pok oneno, makata it bende pok owinjo, iolo kuomwa. Wafweny adieri ni kare ka wamiyi chiwo Nyasaye, kendo kwagolo ne achiel kuom apar Nyasaye mar nyalo, nito onge kata kudi machal nade mane donjo e puotho mit keth gigewa. Onge kata gima ne timre marach. Zabibu mwapidho ne nyagolembe mabeyo kendo makelo ngima. Erokamano kuom nyisonwa hera mari mogundho. Akawo jawinjo akete lweti, jogo duto mosedonjo e sabato mari bende akete lweti Nyasaye. Ni mondo ibed kodgi odhiambo machalo kamani, tagi Nyasaye, ka duong' kod pak dok ni polo malo. Erokamano kuom gik moko duto, erokamano kuom yawo yorewa duto. Wakao studio kendo redio mar milambo ni mondo wakete lweti en bende. Jotich duto mantiere ka wakete lweti. Man ka madung' ka man gi chenro mopogore opogore, telne gi Nyasaye, nikech waseng'eyo ni in e wuonwa to wan nyithindi. Erokamano kuom miyowa wuode achiel kende mondo otho mondo waduto wayud ngima, to obed mana ngima mosiko manyaka chieng', ma kizungu luongo ni more abundantly. Erokamano Nyasaye. Bed kodwa Nyasaye, kibedo nwa Nyasaye to wabedo nyithindi, nikech Nyasayewa e nying maler molo nying duto, Yahshua Messiah. Amen.